yande joyi no yittani mintaji sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde kodi jagnalle mon soumana amadou jangata habaruji ɗi e gartanto filla ko darto ko wonno walta université ɗo woni janguirde mawde nde gallu ñeme nanganoɓe ɓen kayi jofama nonni fande du on ministre kawjinoɗo jandeji mawɗi Mohamed Ben Omar kañum du wattitama e nder golle muɗum ɗum waddi ko fawarjo saroɓe jangoɓe kayi du kaali dow ɗum ɗon yewtere mon pindiron hande studio kala ngono ndaaro dow filla ñaw ɓoylowo daaɗo sukaɓe nder leydi maradi e tuugal ko hertoto ɗum kañum ko kalti nonni wontere minen andina on ni ministre Mohamed Ben Omar kañum wonno kawjinoɗo filla ko darto hono jandeji mawɗi leydi Niger ɗo endan o wattitama ɗum wonno ni o wattitama nokku makko o watto wama farjo ministre kawjiɗo filla golle sarusi to naato e nokku mbiteɗo Sadisu Yahuza kañum woni ko yarade kondan ni ono waɗowa ministre kawjiɗo jandeji mawɗi endan ɗum waddini ko fawarjo ni battiɗo makko molno wonno ele kulantareje laatiɗe USN kam woni fedde janggoɓe l'école ɓe endan ni no ƴamuno nder muɗum koɓe ƴamiɗi ndu kona ko ɗum waɗi ɗum endan ni waddi ko fawarjo ni ni kamɓe USN endan ni no woodi kulle goɗɗe kondan koɓe ƴamuno waɗa kam woni yimɓe bandiraɓe maɓɓe nanganoɓe ɓen du jofama ɗum fuu haalama hanke en télévision mawɗo mo gallude mo leydi Niger ɗo ɗum waddi ko fawarde joni du konda ni ittol makko ngol kanko fande Mohamed Ben Omar o endan ni ko janggoɓe ƴamuno caggal muɗum hono fa hande ni ɗum woni koɓe jiido majjum tarnan Fouda Ahmed ƴamoyo e subaka o kamɓe janggoɓe nani koɓe kaali
dilludu Ben Omar hunde weltare noon sanne to amin woɗi duumiɗen eela tawi ministre keso garowo o min pamri e makko e dow komin ƴamti ɗum komin domi e keso garowo o kam woni tawe gollido lobbo naati caka amin e ko waɗi witti ɗum wartanamo hunde hollitore komin bindi e hollude ko waddi dilludu ministre o to ngam min gawta haalde gaccegom to makko amma ni komin eelata tawe ministre keso o laatake golliditeɗo mo niɗɗo wawi hollide saɗormaji tawaɗi leydi andedi mawɗi
solutionner le maximum des problèmes de l'enseignement supérieur
minen meccinta oni fawar jom har filla ko darto hono ko laati kaɓele kulɓe gonɓe ƴama caggal koɓe ganno sappo lewru avril ko witti ɗum endan no tawa nenene kayni hono kulantareje goɗɗe dukondan sey mbiyen kettinen hen Ibrahima Ado Abdourahmane secrétaire général ɗiɗaɓo mo fawar joni secrétaire général secrétaire kawjiɗo hono mouraduji USN o enda yaade e woɓɓe ko haalani tarnan Fouda Ahmed do filla majju
ƴamɗe ɗiɗi nder komin ƴami waɗe kam en gaɗa kanƴe goni yofude bandiraɓe amin nangaɓe ɓen fuu e ittude ministre o dow hawju filla jande amin miɗen godi tammude ko fedde taykotore dow no waɗi ko bonondaji ɗi fuu gaɗa famayde waɗi no singete kan kanƴum ɓuri mettude himɓe fuu illa ɗo nder leydi fa yaha leyɗe yaasi nde ni fedde de singama to minen jangoɓe en mbawi coƴƴiti jangirde wakkatiyel seɗɗa gam ƴewude ko jooɗo haale caka fedde jinganore min e gomnati bawi narrude dowmum mosola oye gomnati heɓani saɗormaji gaɗɗi famurterde waɗi
vis-à-vis de l'ensemble des points qui nous ont conduit à engager ce mouvement
e dow filla ko darto joƴƴirol fedde wiɗotode e dow ko waɗi ñande muɗum ni har filla ko darto hakkunde jangoɓe ɓenna kañum haɓɓiniɓe ko laatiri koɗon kamɓe jangoɓe ɓenna ɓe tilsini hono fa hande ndenɗon fedde joƴƴine gam batte famude kulle ɗe funo no yara ɗum waddi ko fa hande hen fedde duniya wiyetede Amnesty International mo leyɗe afrique yannage kayndu konɗan kaali e dow fawar joni dande mbiteɗo Samira Dawdu goto e hoore maɓɓe nani ko haali e dow filla koɓe jii ko yarto e fedde nde joƴƴino muɗum
no hani nimɓe woɓɓe ɗum ɓe tawe ɓe lamnanama nimɓe fuu komin ƴami duni woni tawe hooreɓe bonande ɓe fuu faame moy en noon gan ɗume waɓi koɓe gaɗɗi ɗum jiiji tawaɓe le ƴewtinake majjum ɗiɓe mbawi waɗi ɗum e fotayi fa kawrital leyɗe duniyaru wara waɗa ƴewtinaki dow majjum hawjiɓe saria leydi ni tan no wawi waɗi ɗum amma ni tawe policiji gattaka le ƴewtinaki majjum gam kamɓe gaɗi gacceji ɗi tawe kawjiɓe saria ɓen
non wontere ar filla miccintingol ni woni yimiɗin andina o wiide pelle ɗiɗi goɗɗe joƴƴinirama hon noon endan gam batte yaade waɗoyde wiɗagol dow mayde mbiteɗo laminu mayi lamino may kantin latido ma yana ilu lew jeego lew december 2010 toynande leydi zender hawtade fane mbitedo zayanu kandu zayenu ko na mayena gaya avril 2013 pelle didi ngatta jeewdo filla majjum kano fawarde hande en nanay fuddum woni ko wurti edo widagol gol be ngadingol endam faande ni police be tato kaydu kondan lati be ka en woni ko hooji fotoji ngatti e ko ete internet wakati mo bandrama wonono piya hono jango godo nene ne ka yer ko kedde habar mun noni hono kambe police be tato be ndam be nanganom be paddanomo ko be paddadu kondan kenya ndebe noddam be jabe noto yeso chardo do won juuzo endam ko be jeedu kondan nimbe noto be keddun dum endan ni cagal majjum ni andina on ni mi cintingol non hono police be nangana kana lawol do filla ko darto fawar jontu kondan ni hono ko be kolli noy won bandrama gonno tapira ono jango godo fawara jondu konna hara habaruji din tawani har filla ko darto odo lekkol no woni jandande endan ko waddu dum endan ni saarobe jangobe lekkol kambe du fedde mabbe haali be kaali e dokko be ji ko wada dum endan der majjuno tawa e gino la mbi endum bayiltol ministre mohammed ben omar wattugol goddo do endan kawjoto jandeji mawdi denne nek ape e no woni der fedde mabbe wiete kandu konna jabe ko jabe du konna ni hono faande secrétaire général fedde ne endan biete do wislaman Aransaratan, Kanyon Kohali, Naniko Hali Asumana Sina.
Nous saluons l'esprit du président de la République.
Mingeti sane hore joledi o eko watidu. Kanko anduto osukape umatore doya de jango kampe njogoito ledi dila. Bodi ojapi idu boji mapidi bengardi tomakode. Gamine nkai walano fu anduto tede ngalimini ngonduno mine abirape sukape kofamtinta sukape aminbe. Saini di jola kale watam. Alla ne japa ni min komin elidi untu hore joledi o hoja ni tun lawol. Ndene no grand ngal amengal mingatata ni woni le wakati mo gonde do hana kondarta fedde yesende ko be jamti dun jabama mido mila duno hani be ngarta e joda kale fande dunibe no bay fuddude golle mun nitbe bay fuddude golle mun no ngada kaldal mudum gamiden tawa e hantode hitane ndane nyalande funde janga ka fu dun nawnan sukabe be fudu wadobe keptol e hantode hitane be
scolaire scolaire des élèves surtout pour ceux qui auront des examens en fin d'année
so geji kawjidi filande nagu der agades do woni police be gendarme e gardien fawarde joni e doñebe hande subako won ko be natte der wurugo enan dow yamirode fawarde horebe wurugo enan go agades gam batte be jabe nanga ketto be tawi hono assassina neba mote machiniji ko lati wono sonne do labina e der wuroji nene ne ka dum waddi ko bandimi Musa mamanta to enan agades wadani habar o ko firta e fulfulde
do jamirore mer ko min agades sogeji gadi ko tetude essence gonado no sonne do labi der bale e der lube agades ko bur hewde der essence gonado no sonne o no essence bujjaado gatta der leedino bidoji essence re attaque ba cede essence tetado o du no wada milioji didi cede sefa yande jene subaka tetol gol fudda gol timmina yamde sappo didi nyaloma ardibe huberden bi'i ko essence o wonana no tete gam buitirde gulu mo o wawi waddude himbe ardido huberden no miccintina himbe o sappo didi lewru avril butigaji didi buli der majju himbe dido nawni dundu bidoji essence gonado no dese to heba fu gaddi dum ir bonandaji di he bandum gadi ardibe hubere den adi lawul hadude essence o yude leyde yasin wadde der hubere agades
nanni wantiri ko watto milliarduji jeegon e millioji keme jeegon français fa dum wonno ciede balla ko leydi france waddan leydi meden niger do filla ko darto hono fa war jondu konna yaade moytude nyamal ko rewete haran diam kanyu e kuran e ko nandi emu dum du konna wadaina illu sappo e tat lewru avril du endani ko jabbi dum du waddo am balla non enda fa hande latika no wala leydi niger heba immintina fa wadara filla arzuko mudum nyimbe nayon kanyum won ko mayi non ni faara jontu ko nan der mabbe tawa lumobe didon e janginobe didon dum do wadana wakkati mo bonanda mota wadi asawer yabinde endan don endan do lawol belleyar fahde belleyar kilo goto e belleyar do lawol murtorgol loga na juroygol loga dum du konda ni hono mota ga enda warena hono yaabi moter latino tawno yimbe didon do mudum farfila ko darto hono pirto balina mbiendo latol baldu konda ni alle nyalande hono fahande julde narral kanyo e jonde jam bibbe leydi niger ko watte noga ene lewru avril horebe wuro agadez wadi sigila mawdo fila latol bal on enda nene ne ka pelle jedde jiadle departement mo arlitka e goni no ngada fa war jondu kono tewtol hono latol bal gol be ngadi nene ne ka du hono piande arande de be gassini dum feccerde ber dum wono ko latino hono pelle nayedi latir kande fo do majjun dare fuɗɗo wawde ɗum ɗon ndu fuɗɗotana nogay lewru ɗum woni hono alkamisa jango yaati mois aljumare faɗɗi jango nogay go lewru avril ndu endan hakkunde ɗen ɗan pelle goho fuu no tawa fedde hono fa wara jondu kono laamu kañum woni ko yaata hawra e fedde hono golloɓe somayir caggal mum ndu fedde komi nakka ndu hawra e fedde garde national to ende arlit nonni fande hantode lottol bal ngol waɗo ha ñalande noga ene lewru avril ñalande latine kañum wondu ko nan julɗe ɗen enda
studio kalangu
sigilaji studio kalangu
nder gallu ñamay
ɗo radio enfani
lambaji hembre fm
agades
ɗo radio nomade
lambaji hembre go'o e toɓɓere jeenayi fm
arlit
radio ikokan
ɗo lambaji capanɗe jeenayi e joyyi toɓɓere go'o fm
difa
ɗo radio enfani
lambaji hembre fm
doso
ɗo radio fara
lambaji capanɗe jeenayi e ɗiɗi fm
filinge
ɗo radio muriya talka
lambaji capanɗe jeenayi e joyyi toɓɓere e go'o fm
tilaberi
ɗo radio tebonse
lambaji capanɗe jeenayi e jeɗɗi toɓɓere e joyyi fm
maradi
ɗo radio garkuwa
lambaji hembre e jeɗɗi fm
tawa
ɗo radio tambara
lambaji hembre e jeɗɗi fm
zender
ɗo radio sukura
lambaji hembre e joyyi fm
studio kalangu
nawantiri yewtere men pindol studio kalangu hande noon en daran do filla ko darto enda maradi ñaw ɓoyloow daɗo e himɓe ko wiyete men jitne enda hunnon latino ɗon heewa sanne sanne saabu si ƴeewama département mo madarum fa keñal lintama e nokkuji latiɗdu kono ñawngu no satti sanne saabu ko watta himɓe hemre en nogawi ɗiɗo won ko jiida ñawngu ko wadda fa sawro nder mabɓe capanɗe jeego ɗiɗo fo ittawa kana nder laddeji leydi nigéria ɗum waddi ko directeur kawjiɗo fille ko darto jamɓalle yimɓe e cellal to ena maradi docteur kalla idi o haali o wi tuugal no henno waɗe gam batte hertade nguɗo ñaw tuugal ngal dukonɗo ɓe daara tawe hono ɓe keɓi ɓe gaɗi dawre lobbere dow muɗum latino woni no lamni sanne bisimilla yewtere nde dukonɗo mahamed mamman ka woni ko hooji ɗum
ñaw ɓoylowu daaɗe sukaaɓe guu wawa raaɓi himɓe keeŋa de hannde wi'e tuugal waɗe wakkati munda baani kono annda duuɓi joyiiɓe faa wara e sappo e joyiiɓe go ɓuri raaɓude no haani faami moy e moy en kaana tufe toyi e toyi haani tuugal ngal waɗe maada rumfa tan na cakantaraaje piiliiɗe loktorooje fuu bi'uɗe ñaw guu no tawi nder mum na himɓe fuu kaana tufe jooni nokkuuje tati ni darna ɗuuruka ɗan isa e ñalwa no woodi du ci'e tawaaɗe nder leyɗe takki to ñaw gu woni no raaɓa himɓe ko haani woni min keɗo seɗɗa min ƴeewa de ni ko tuforte ɗum heɓake sey tuugal ngal fuɗɗe amma no haani wi'e irɓi ñaw gu faame gina ɗum faama du de ni irɓi ñaw wongu nigéria gu woni no raaɓa ɗowdu nanoyi san jeɗɗiri wittiine de miɗen gondi e himɓe zamfara e kasina biwɓe min ko irɓiɓɓe ñaw indiraagu se woni no raaɓa himɓe no waɗo tawte ɗi ñaw gu no tawe ɗowdu amma ɗum fuuni ɗum tayko gina ngam faami miɗen keɗi ko taykotoɓe tawaɓe ñeme mbi'ata komin ƴama ko tufirte ɗum joni ko haani min gaɗani woni sirtude ko e himɓe dow ñawgu ngam ɓe ɓuytira yaha warte ɗuɗɗo bawɗo ɓeydude sembe daaɓol maggu ɗo mada rumfa himɓe hemre ɓe laso e ɗiɗo nangi nder maɓɓe lasoji tato e ɗiɗo ɓen fuu iwana nigéria leydi maradi fuu himɓe keme ɗiɗo ɓe laso e ɗiɗo nangi ndenne nder cakantaraje mada rumfa himɓe ɓuri nangude ɗiɗum hulƴini no haani wi'e himɓe ummake darana keɗum
vraiment urgente alakele on doit prêter beaucoup d'attention
docteur idi kalla kettinɗon ni hono yewtere nde mohamedo mamman hoƴane illunto enɗa maradi dow filla ko darto hono ñaw wiyetego ménagite ko ɓoylto daaɗe ɗum enɗa kammin battitiɓe fulfulde kam wonno yewtere men pentanade studio kala ngu dow ɗum woni ko habaru yimɓe fulfulde tili keddi jaam aare wadduɓe mballa mum ko nanɗon ɗiɗo habaruji mi o hono wiyeto assalamu aleykum mbalante jaam waali
fina tawa jaamu e cellal fijoji pirtol ɓalli e golleji
ñande fuu dow studio kala ngu yewtere pindinol
juuta altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyyi e mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyyi e mintaji capannayi e ɗiɗi e germare yande joyyi e mintaji capanɗe joyyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kala ngu yaadu leydi niger
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welakam sanne miɗo feccide ɗum